To die, let's go for a ride to fly to Mumbai. Penzi lako la moto, twende beach da kuna joto. Night kali ndo mida ya mtoko, kabla kulala nkupige kimoko. Nikiamka asubuhi unakuwa ti, tunasonga na penzi letu kasaluti. Ata tukiwa na mtonyo, ata tukiwa njui. Cause I know you got me and I got you, mama, that's sweet. Penzi lako na mpandishi mori, naona washa anza little story. Mama, don't worry, all I need is your love.
Love, love beyond infinity.